Sisime mziki, tushapanga sendi takufa jito. Ebana vipi, tuende sasi, tushakula mavitu. Kile tambishi, tutazisha mtiti, mbona savitu. Tutavunja viti, atushikiki atogo pila mto. Ebanishe mizuka yo,
oh, oh, mizuka yo.
Simone sadali, simone pusha ujo,
oh, oh, yuko hapi ujo.
Tebeze chao kucha yko,
oh, oh, chao kucha yko.
Nipade stim pade kubisha leo,
oh, oh, nipade kubisha leo.
Nilirundo la uswazi kutoka bongo, bongo. Katikati watu shazi atufagili utumbo, utumbo. Yani wala tuwazi tupo bize na misondo, misondo. Please don't judge. Peace and low, peace and low. Yani kama kuleta usela,
kakumbulia dogi.
Kakuleta usela,
kakumbulia dogi.
Aina kakumbwela,
kakumbulia dogi.
Tukigundua unareta shida. Atujua kikupoteza mita. Tunakiwasha kesho safari kwa madiba. Uwaribu kwetu kawaita. Tukigundua unaleta shida. Atujua kikupoteza mita. Tunakiwasha kesho safari kwa madiba. Oya DJ, oya DJ. Chizana bebu zetu silete unyonge. I cut talks, I cut time. Shafika mida yetu ya kufuta majembe. Oya DJ, oya DJ. Chizana bebu zetu silete unyonge. I cut talks, I cut time. Shafika mida yetu ya kufuta majembe. Shosho waga shoka ritamuka masari kizidi nyatari. Sisi ndo wapenda shari. Ukija kiushari umepigwa makari. Nirirundo la uswazi kutoka bongo, bongo. Katikati watu shazi atufagili utumbo, utumbo. Yani wala tuwazi tupo bize na misondo, misondo. Please don't judge. Peace and low, peace and low. Yani kama kileta usela,
kakumbulia dogi.
Kakuleta usela,
kakumbulia dogi.
Aina kakumbwela,
kakumbulia dogi.
Nanga mpela,
kakumbulia dogi.
Yani kama kileta usela,
kakumbulia dogi.
Kakuleta usela,
kakumbulia dogi.
Aina kakumbwela,
kakumbulia dogi.
Tafungulia tu, 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 taf